sakiraɓe mbiyatan ley kabarujo amen coronavirus iwde keña warde hannde ardiɓe cellal ɓe holti wiide ñawɓe sappo e jaagomo ɓeyduki hen noga e tatoon camtanama fay goto heddaki e ndenno so adada fawrumtama wakkati joni o mbiyan ñawɓe uñaji sappo e joyo e temere jaagomo e sappo e jeeno anameɓe camtanaɓe uñaji sappo en mbiyan e ko hakke temere joyo e kañi kamɓe iwɓeɓe temere joyo e teɓano joyo e mbiyan jeɗɗo banggal yewtere meɗen acti ko keɗɗen ko ɓenen ɓen Juliette Koulibaly Doufa Sango Ousmane Ñalibouli.
Dawoɓe fuu ɓuri yawɓe leyɗe goɗɗe jittiraka yaade ƴewtowade yalla ñaw covid-19 wala e muɓɓen. Hewɓeɓe e himɓe ana jeeha ñande fo institut national de la santé publique Mali yalla ana keɓa ndurtal kurup e kollitiwide fa keɓa ɗum tiɗallaji mawɗi goni dow mum. Hooreɓe huminiɓe dawi kañen e kollitiwide sini a wala ndurtal kuru tan a wawa yaade fey nokku dabireji ɗi leyɗe ɗe fuu ndewri dow muɗum. Moussa Malle Cissokho yi hawre e maɓɓe andi ko heɓini do faccitago Mamadou Sama Sekou.
Sappo e yimɓele gonno ñande aljumare sappo e joyi lewru octobre hitande 2021 to gollirde UNSP yalla ƴewtade ñaw covid-19. Hewɓe e ɓeɗo yimɓe fof holliti gaɗi vaccin covid-19 o ani mabɓe kayi ɓe pamali fe ko ɗum saabi ɓe gaɗa ngol ƴewtagol hewti e vaccinama saabi dawlu no gaɗanmi ngol ɗo ƴewtagol. So banggal fesigol ngol kayi mi waɗa e tafo mi meeɗa heɓde ñaw o mi waɗa ɗum no vaccin o mi dawowo mi fesiki holtama ɗum no mi ƴewto to leydi kanama joɗimi ndenno fadde am warde mi waɗino vaccin o mi ƴewtiki kanon gollirɗo diwuji ɗi wajibini ngol ƴewtagol iɗum hawni kay saabi en wajjibinama wadde cili ɗiɗi fesagol ɗum foof e tawede minen kani ƴewtade ɗum e hakkille am ɗum foof fanda muɗum yo batte tewtagol kalisi sowana ɗum kay neɗɗo fesiɗo cili ɗiɗi kay tamana hasidini ƴewtade kasene. Ƴewtagol kabaru ñaw o banggal dawol wona fe hunde nde wajjibini gollirɗe komaniɗe dawi ɗi kayo anña ɗe leyɗe ɗe ɓami noon sifori madame Boire Fata Watara goto e hooreɓe gollirde diwoji o ɓeydi wiide leydi fof wonko wajjibini banggal muɗum fodde neɗɗo nadde to maɓɓe.
Ko
ɓuuri hewde leyɗe ɗe na wajjibina ƴewtagol ngol hakkude balɗe tati e balɗe joyi fay so wakkati joni o ley nokkuji sidawo balɗe joyi wajjibina. Ana wodi ɗum leyɗe landoɓe talki vaccination fodde natude to maɓɓe. Ana wodi ɗum ɓeydade ɗum wajjibinoɓe talki ƴewtagol ngol leydi Mali ndi kay talki ƴewtagol landoto to jibinirɗe to e on wattu o immadara fesagol ñaw covid-19 na jukkiti ley Bamako e kadde leydi ndi.
keɗoɗen no joni landol keɗotoɗo en goto docteur Hammasidi Bé nottongol landol kanko o kominiɗa haybude kabaru gueƴo e ñaw o point focal du district sanitaire Kayi.
yalla ɓooɗi ana wawi latal sababu waytide neɗɗo ñaw covid-19 on?
Non,
ɓooɗi kay wawa fe waltinde ñaw covid-19 andon ɗum yimo foof holitay ɗum faɗo gonɗen ɗo
an etiyabu docteur Sidi Bé e faccitinde ɗi kabaruji o kadduɗo e hello acti covid ngo hannden par jeggi toon fa hannden wattude masque ngaji moɗon.